Yeah, it's Kabagaz.
Vululu.
One boy, German.
Akwankwa.
It's Jagged Day on the beat.
Johnny,
yes, mama.
Eating sugar.
No, mama.
Drinking soda.
No, mama.
Eating sambo.
Yes, mama.
Johnny,
yes, mama.
Eating sugar.
No, mama.
Drinking soda.
No, mama.
Eating sambo.
Yes, mama.
First of all, to kande u ngamam. U ngamam. Tena ongeza mafu tandan. Mimpishi, sauce cost dishi. It's so easy, kwanza snacks mi udishi.
Minateke sausage please.
Sambusa ndo mi hudishi. Sipendangi ma snack, sikulangi ma junk. Sikulangi ma donut, sikunywangi ma yogu. Kwanza sipendi pudding. Na mi uanga choose sambusa ndo mi hudishi.
Johnny,
yes mama.
Eating sugar.
No mama.
Drinking soda.
No mama.
Eating sambo.
Yes mama.
Sipendi sambusa iko na ndengu. Napenda ile soft ina nyama. Sipendi smoothie iko na mbegu. Napenda ile thick sawa. Kuna nyama quarter na nyama. Hii hapa inataka cucumber. Karoti, karoti itawezana. Sipendi nyama choma. Napenda wet fry. Na kasosa. Sipendi food iko dry. Ndo mi ukula nyama fresh mama.
Minapenda chai na njugu. Minachinja ngokoni kunywe supu. Leta mrenda sambusa iteleze ai.
Sambusa iteleze.
Niko unenge ongeza maji ya sembe oi.
Ongeza maji ya sembe.
Makura karawa chiramaika isambu. Isambanga munwa. Muriro kusambanga vitere. Vitere vienya isambu kumira.
Ongeze we double. Pumpkin, avocado, mango. Kabo, misipendi, kando. Carrot, cucumber, tachu. Usimgonge, mkamwaga, distew. Samosa ndogo, nakula solo. Samosa biki, siwezi swallow. Let a pan, let a sahan. Acha tu serve, tutie ndani. Jile design, utashiba. Utashiba, dushindo kumeza.
Johnny, Johnny.